tutayogerere mbatu ebisiri komu mokwano mbulo bya kuntu mbera yo mokwane rate wo otende matonde kulira mutima for better for worse
bera wera mumasika
empe wongese
bera wera nombika
yekwe munage
akwata ngomu subawa
ne mpe wo
ufuna echi natasa
mochala likufumbira
enze
harikuwa masanyo agatagambika
enze
harikuzalira
enze
baby mochala likufumbira
enze
harikuwa masanyo agatagambika
enze
harikuzalira
enze
baby obongo n'omutima byebirungamya amakulu byebya kusemba nebikuwanguza akalulu nkwata nabulungi nkwata nga akacayonka oba kalirako mwana ogere
nga bwenfumba
luwombo lwakati k'ekyennyanja nebbuga ebyensonyi ndibikola kuba gwe gwengaza nina akalosa k'omwana
wamponya galenzi gamalala ofute ne mama
mochala likufumbira
enze
harikuwa masanyo agatagambika
enze
harikuzalira
enze
baby mochala likufumbira
enze
harikuwa masanyo agatagambika
enze
harikuzalira
enze
baby
ebaza mukama oyo kalaka chousaba mukama hachikuwa na musaba omwami nakumpa
yekwe munage
nempewo funa yechinatasa
mochala likufumbira
enze
harikuwa masanyo agatagambika
enze
harikuzalira
enze
baby mochala likufumbira
enze
harikuwa masanyo agatagambika
enze
harikuzalira
enze
baby.